ngokukhululeka othwa inhliziyo yakhula. Ikubonile emehlweni yakho ukuthi wena uyisibusiso. Uma ngikubamba ngiyaphola, ngikhohlwa umhlaba wonke.
Noma izinsuku